Aveni
K-Y.
Black Market Records.
Psycho.
Aveni Koroga. Koroga Aveni Kurugia Maurugisi Aveni Fanya Niwe Kamu Uruki Aveni Koroga. Koroga Aveni Kurugia Maurugisi Aveni Fanya Niwe Kamu Uruki Aveni Koroga. Aveni Koroga Aveni Kurugia Maurugisi Aveni Fanya
Cheki Aveni Koroga. Mchiki joko bafu kioga stingonza yoga simuoga na mpa love mtani kwa metoroka ye unishika kuliko mogoka na toa nyoka inabake menyoka ye ni msika pa mindi yo doctor kejani scene kama movie ya wrong turn the medicine nampatia the old time mata kenchi kionji vile unaonja uji yangu nikiwa mgonjwa yona uji yangu masana igonga figa fine kama chupa ya soda
koroga. Koroga
Aveni Kurugia Maurugisi Aveni Fanya Niwe Kamu Uruki Aveni
Koroga
Aveni
Koroga
Aveni Kurugia Maurugisi Aveni Fanya Kamu Uruki.
She's hot, so hot, that browning girl I want. I think she got me crazy, no ski. For her I'm ready, cause she's hot, so hot, that drowning girl I want. I think she got me crazy, no ski. For her I'm ready. Gonna die to end the outing, then why you still shouting? I wanna do the right thing, never disappointing. Kintaka unantaja, ukona tenje jasala, unasema gamini fala. Juu yako up crazy, girl you amazed with the smile on your look. If I'm asleep nikirau, I wanna look at you, simzi kitu. Mi bado wana luga vurugu, na bado wakizusha sinimbuga. KG wetu sikia watoshi unga, uneza nita sufi wild bus kwa nyumba.
Meni kunyoga madrinka, meni fanya mgoroki. Designer nipaki ya nani na mimi kwa kistuki. Meni kunyoga madrinka, meni fanya mgoroki. Designer nipaki ya nani na mimi kwa kistuki.
Yo, juju za juja zilifanya ni kajiju. Mschana ni wakeyu na jina ni kairetu. Anaishi kwetu, he, maziwa refu. Misi ya fande lakini hata nipa kitu. Hatupandi miti na tunachoma misitu. Ni simple, city sim one, haina sim two. Maisha panda shuka wezi baki kuwa tuju. Akijam, you ni shojo, do you? Sisi richile ameni koroga. The funny thing tulijua na kwa mama mboga. Sijui mindo mboga ama yeye ndo mboga. Ikifika mechi switch apa kama mboka.
Koroga.